Bazenga Stagi mami skol bana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana
Mavo on the beat
Si wango napenda wasichana Niko lojo na bibi ni wa Alan Tuni mori after this ni lawama Na stagi mami skol bana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Na stagi mami skol bana Tazima simu ndo sipige sana Simu flight mode siko Patana na msupa po kwa inbox Acha sema tifadela situ linko Nayo nayo ni kamshu Show you ni simple Next day zo mafida asha ripos Hapo kwa Edgar Obare ndiyo ziko Ndiyo mana chali yake yako pissed off Na mechi lisha anza kabla kick off Lakini Buddha please note Msupali ni mada na mastingo Alinifuwa trao boxa na mariboks Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo Hii Nairobi chunga bibi Kuna mafisi makialis magwiji No kitoko singizake baridi Ni kawaida ni tabia za chichi Si wango napenda wasichana Niko lojo na bibi ni wa Alan Tuni mori after this ni lawama Na staki mami skol bana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Na staki mami skol bana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Na staki mami skol bana Tazima simu ndo sipige pige sana Sijai jua kumbe lano ni FBI Ameni ambush kigafla nisi try hide Lakini nisha panda mbegu sign case I die Mini bazenga daddy nita go down in style Maswali mo bati breed ambono mezima line Noko hapa lojo na nilimi ya wife Misi amini ati weni morio wa mine Na leo ni leo na utoki hapa alive Na tete meka mbele itoka uneza zirai Na sizi fly zai kwa isi ni a crime Asha kikok asha nipiga bye bye Wife yake ni manduru akiwi After trigger kui press, ndenge ka jam Na mini nani hapo kwa window, sini ka jump Mguni ponye mina toka siya ka Johnny Kiran Mungu wa santi yacha leo, mini ka somi sam Si mongo napenda wasichana Niko lojo na bibi ni wa Alan Tuni mori after this ni lawama Na staki mami skol bana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Na staki mami skol bana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Na staki mami skol bana Tazima simu ndo sipige pige sana